team 224. Yakuti Junior Wolf Vampire. Mr. Savai.
I the one 619 BMP. Rats Burn Rex.
Kilo Masoko stand up. Yes, yo. Wananiita MC Popo, kila style nachanika, kimsingi mdogo mdogo mitani nafahamika. Mwanzo nilofunza kupitia kwenye speaker, wachache walojifunza wamejua sitoshikika. Naleta ladha kama chumvi na mboga, MCs na washangaza wamejawa na uoga. Blessings the kipaza ni wafundishe mashoga, make it hit song doom long bila takuroga. What's up?
I told you guy never thought about me, I'll never go down, cannot try me. Mbodi bongo peni yanu mejia majina kutijuna na lawani ligome so funny.
Na hiki tibwa himo, himo wabane fiti himo. Himo kituna fuli himo, himo kote kitani.
Himo, moko moko chini chini, kibabe, dogo mdogo natuka mitini. Nafanya mzito adikabwe na mweka chini, mvuni, anauliza nimemfanya nini. Ngumu kapakwa poda, shavu dodo kama soft punchlines, zavuka boda, mwendo vituko kama yoti. Unafuta bega mwenzako, nafuta noti. Unastanza na kuacha mbali kampio zo send bolt. Nina high sense, we snitch, ka snitch well, punch cons. Gonga ya utosu na feel bell. Kama niko right, mfundi na right well. Na shika big, hata ya kunjiki na straight fell. Wakino na napita, wanafuta na tuwa msonyo. Etikisa nina hiti mtani, nimeacha onyo, misi jali. Niko chobinko na saka mtonyo, latambua. Kamo yatima haombi nyonyo.
I told you guy never thought about me, I'll never go down, cannot try me. Kuchungoji bongo peni yanu mejia majina, kutijuna na lawani ligoma is so funny.
Na hiki tibwa himo, himo wabane fiti himo. Himo kitunya huli himo, himo kote kitani himo.
Na wafiche mafiki, kila sauti hii wakisikia. 619 BMP ukikaza na kukazia. Show love, you show love na show pia. Heto anasema na mvuto ni kichana na wafutia. Siache kukaza na kaza mchongo. I feel rap, muziki, boringo, bana kongo. Waulize jazz, hakuna ngoma bila msondo. Hii ni rap, dream, thousand cheese na icheka bongo. Wambieni siku simple sisomeki. Napige goli kwangu wapiti na kaza beki. Cheki, watumwa na bebwa na wabebeki. Sina bari na wazushi na nikuwa kwangu sapifeti. Kazi kazi na mtani kigongwa himo. Na round town feet MK lala paka kino. Call me 1BMP. Chala usizo na malifa Mr. Hennessy.
Nyeusi mekua giza joo kakosa makini. Voko za leta miujiza kama peta sultana. Kagambani kama kiza kituwa kitu nyavuni. Tobo zao na wapenyeza wachezesha hadharani. Mwa play kwa 666 sina fix. Bado na replay the hardy kicks. Tracky zao za delay kwa slow beats make hits. Then it's so gay kwa small chicks. Mwamba wa kilo masoko meteka ngome ya kingindo. Naonesho fundo miondoko punchlines na mitindo. Natia voko ngoma sindali na midundo. Kwenye track na ara moku stanza za mzito wa nyundo. Tungo funzo na ninguzo kabesela. Tungo zilo kosa tunzo la nifunzo kwa masela. Zimekuwa gumzo na kikwazo kaa ebola. Mitani mezusha mzozo zaidi ya kifo cha Mandela.
Na hiki tibwa himo, himo wabane fiti himo. Himo kitunye puli himo. Himo kote kitani himo. Himo na hiki tibwa himo. Himo wabane fiti himo. Himo kitunye puli himo. Himo kote kitani himo. Himo.